Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Makankusi. Abaduteze amatwi mwese ndabaramukije. Turakomereza ibiganiro byacu ku makuru, turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru.
Aloyizi Bigirimana wagira bashikirize ano makuru. Igihugu cha Cameroon cemeye gutanga abasirikare 2,250 bazoja gufatanya n'abandi bo muri ako karere kugwanya umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram uri muri Nigeria. Icyo gihugu kandi cagenye umujenerali azwi ku izina rya Nkavarer kugira abicegera cyurongoye izo nteko z'akarere. Colonel Didier Bajek avugira igisirikare cha Cameroon niwe yamenyesheje iyo nkuru kuri wa gatanu uheze. Avuga kandi ko gutanga abo basirikare ari gushira mu ngiro ivyo Cameroon yemeye kwa 11 kwezi kw'indwi mwaka 2015 mu nama yahuje abakuru b'ibihugu n'abashikiranganji bo kwivuna abansi b'ivyo bihugu. Inama yabereye mu gisagara cha Abuja muri Nigeria. Murugenda aheruka kugira muri Cameroon mu kwezi kw'indwi guheze, Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria yari yamenyesheje ko agiye gukorana n'ibihugu bya Cameroon, Chad, Niger na Benin kugira bagwanirize hamwe umugwi wa Boko Haram umaze imyaka 6 ukora mabi mu gihugu cya Nigeria. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakandida bo mu migambwe y'abademokrate n'abarepublikain barabandanya amahiganwa kwiyamamaza. Bariko barahiganwa mu matora y'ibanze bahuriye muri Leta ya Iowa iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatandatu. Muri iyo leta hama hategurwamo ihayanishwa ry'ibirimwa, ibitungwa by'ubworozi n'utugenegene uko umwaka utashe. Abo bakandida rero bahuriye muri iyo leta kugira baharonkera akaryo ko gushikiriza imigambi yabo amasinzi y'Abanyamerika bari bitavye iryo hayanishwa. Donald Trump asanzwe ari ku mutwe mu bakandida b'abarepublikain yamenyesheje ko mu gihe yotogwa azokubaka uruhome ku mupaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihana n'igihugu cha Mexique mu ntumbero yo kuburizamwo abinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batagira ivyangombwa. Ku ruhande rw'abarepublikain uwitwa Sanders yitoza muri uwo mugambwe amenyesha ko azokora ibishoboka kugira akureho amacakubiri y'urukoba agaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ahindure uburyo igisata cy'ubucamanza gitunganijwe. Igihugu cya Iran cyahaye kuri wa gatandatu igisata cya ONU kijejwe kugenzura ibigwanisho ruhonyanganda inyandiko zose zimenyesha ibyo cyakoze ku bijyanye n'ibyo cyagirizwa ko byo gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Ibyo byamenyeshejwe n'abaserukira ico gisata aho bashimiye Iran ko iriko irakurikiza yasabwe kandi ibikora ku gihe. Izo nyandiko zirimo kandi insiguro zose igihugu cya Iran cyatanze kugira kibeshuze ibyo cyagirizwa n'amakungu. Amatohozwa yamaze imyaka ntacyo yashitse ko kuko Iran nticigeze cyorohereza abahinga mva makungu mu kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel n'ibindi bihugu bitavuga rumwe na Iran byakoreye ku nkuru zitarizo. Iran nabo bagenduzi ba ONU bihaye mu kwezi kwa 12 ko baba basohoye urwandiko rugaragaza uko ibintu byifashe ku bijyanye n'ibyo bigwanisho ruhonyanganda. Abantu bashika 104 barimwo abazimya umuriro 21 nibo bamaze gusiga ubuzima muri wa muriro waturuka mu nzu y'ububiko umaze iminsi wiha inkumbi mu gisagara cya Tianjin muri mu Bushinwa. Ayo makuru yatanzwe n'abategetsi ku Bushinwa kuri uyu wa gatandatu.
Dushimiye mugenzi wacu utugezeho ayo makuru. Shuti zacu muracyateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu numwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikiganiro ejo. Shuti bavandimwe turi kumwe kunyakira amajwi zanyu twongiye kubaramutsa. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo. Nkuko mumaze kubimenyera mu gikurikirana ku cyumweru ku 104.3 FM Radio Ijwi rya Amerika. Iki kiganiro kikaba kibageraho ku cyumweru saa 11:35 ndetse kigasubiramo saa 2:05 za mu gitondo ni saa 11:05 ni mugoroba. Naho mu yindi minsi ni kuwa kane saa 12:00 za mu gitondo ndetse no kuwa gatandatu saa 12:00 za mu gitondo. Uyu munsi muri studio muri kumwe nanjye Nicole Muziranenge. Mfatanyije na mugenzi wanjye Rindiro Maxime. Ikiganiro kikaba kiyobowe na Roger Niyigena.
Suku kwimakia au gomba ndibize ndi monda shakumugati. Baby baby oh suku kwimakia au gomba ndibize ndi monda shakumugati.
Eyo ni Mico the Best, nkora Afrobeat original. Nkurikirana ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. 104.3 buri cyumweru Stay in Touch.
Mu biganiro byahise twabagejejeho kimwe mu biganiro kivuga ku muco wo kwizigamira mu rubyiruko. Iki kaba ari kimwe mu bimenyetso biranga iterambere. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe mu bidindiza urubyiruko mu murongo w'iterambere. Ubwo abandi baba barimo batera imbere hari abasigara. Imwe mu mbogamizi ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu rubyiruko wabashije kuva mu murongo yari arimo agafata icyemezo cyo kwikorera n'ikiganiro twaganiriye na Rosemary Mbabazi umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya.
Tubafitiye kandi ikiganiro mpaka ku nsanganyamatsiko igira iti ese abanyeshuri bigira ingeso mbi mu biruhuko. Nk'uko bisanzwe rero ushaka kutwandikira cyangwa kuduha igitekerezo cyawe watwandikira ubutumwa bugufi ku inimero igendanwa 0788 55 45 11 cyangwa se 0722 55 41 45. Ufite ikoranabuhanga hafi yawe watwandikira ku rukuta rwacu rwa Facebook ariyo Ejo Youth Echo ukatwohereza igitekerezo cyawe cyangwa ukadusura ku rubuga rwacu wandika www.ejoyoutheco.org. Ikaze muri iki kiganiro.
Tutangira iki kiganiro rero reka duhera ku nkuru y'umwe mu rubyiruko waje kwigira inama yo kuva ku biyobyabwenge akagana inzira y'ubucuruzi. Byinshi kuri iyi nkuru turabigezweho na mugenzi wacu Mizero Crispe afatanyije na Charlotte Ineza.
Nyuma yuko mama we yitabye Imana, papa we akazana undi mugore. Kubana na mukase byaramugoye bituma uyu musore ajya kwibera inzererezi bimwe bita mayibobo ku muhanda, bityo gukurira mu buzima nk'ubwo byamuviriyemo kwisanga anywa ibiyobyabwenge. Ni umusore utuje ubona ko agira amagambo make, yambaye umupira uzwi nka Lacoste wirabura n'ipantaro ya kaki iri mu bwoko bw'itisi hamwe na sandali. Yicaye abumbatiye amaboko tumusanze mu rugo iwe. Muratangira mutubwira amazina yanyu
n'igihe bavuke.
Nitwa Kizimana Emmanuel, kanaravutse 92.
Umubonye ntiwamenya ko yigeze asogongera ku biyobyabwenge bitewe n'uburyo bigaragara kwa cyeye. Ese Habima, ibiyobyabwenge yatangiye kubinywa ryari? Ese ni izihe ngaruka byakugezeho?
Mfite imyaka 16. Njye ngo nakoreshaga kore, koresha n'intore, amafaranga yose nakoreraga niho nayajyanaga. Nko ku munsi mu mujyi wa Kayonza, bagana nakoreye nka 600. Ibyo byabaga n'itabi byagura 10. Nyahaburamo nk'ipaki, nahagura nakoreye twabyitaga umuneri, nkagera akagangi karamu ngangi, kararaho. Ingaruka y'ibyobwenge byatumye ntakaza igihe cyanjye, tuma ntamenya ubwenge kare, aje nyine byantwaye.
Hakizimana Emmanuel atuye mu karere ka Kayonza, ni mu murenge wa Kabare. Turi kuganira mu nze yiyubakishirije nyuma yo gufata icyemezo cyo kureka kunywa ibiyobyabwenge. Ese Hakizima, mu gihe wari uri gukoresha ibiyobyabwenge wari ubaye hute?
N'umuntu wo mu muhanda wikorera imizigo, murakoraho imizigo imurusha imbaraga. Nk'ubwo imizigo nikoreraga cyane mu muhanda gusa ntayishobora. Ariko umuntu agushyaga igifurushi ku bitugu ukagikura muri gare, kigiye gare ya Kayonza bagaruguru werekeza i Kigali, isoko ribere epfo.
kujya mu rukundo biri mu byatumye Hakizimana areka kunywa ibiyobyabwenge kuko yabagaze ko ari buhure n'umukunzi we yagerageza guko ashoboye akabihisha bikamuvuna bityo ahitamo kubireka si ibyo gusa hari indirimbo yakundaga yamufashije kureka ibiyobyabwenge
mana fashe fukiza urwanda
Hakizimana nyuma yo kureka ibiyobyabwenge yagerageje kwiteza imbere atangira akorera rubanda imirimo itandukanye agerageza kwizigama ku buryo nyuma yisanze afite butike ubu ni umucuruzi mu ijwi rituje aradusangiza uburyo abayeho muri iki gihe dore ko afite umufasha bamaze hafi imyaka ibiri babana
uzamanye wese wihinduka cyane kuko niye bayenda nabaga mfite bitanu ko yakunahise mbireka atagahinduye nyuma gato bitandatu
ese Hakizima niki wifuza kugeraho mu bucuruzi bwawe nyuma yo kureka ibiyobyabwenge
nyine mfite no gucuruza namara gucuruza aho turi nkava aba nakwimukira mu mugi aho nakora nk'amangazini hanyuma nkajya ndanguza abacuruza nyine mu byaro hirya nahino
noneho gira ubutumwa ugenera urubyiruko nyuma y'imyaka 21 haba ababikoresha n'abadakoresha ibiyobyabwenge
urubyiruko ikintu nabagezaho no kureka ibiyobyabwenge bagakurikira umurimo kandi kindi bakigirira ikizere uko utabikoresha inama nabagira nuko batazijya n'umunsi n'umwe nabitekereza wabona n'umuntu bimwe bakangwegera ati byirimo naga ari byo bireke uzudukurikiye mu nzira turimo
Butike Hakizimana irimo ibicuruzwa bitandukanye kuri kontwari hariho imigati n'amandazi naho munsi yaho hari amagaziye y'ibinyobwa ku ruhande hari amajerekani y'ubuto by'umwihariko umufasha we niwe dusanze ari gucururizamo muratangira mutubwira amazina yanyu
amazina yanjye nitwa Tuyisenge Annonciata ndi umufasha wa Hakizimana Emmanuel
ese iyo ugiranyije imbere akimuriro by'ubwenge n'ubu ngubu ubona itandukaniro ririhe
nubwo yajyaga mu biyobyabwenge ariko yarazi gukora akamenya kwizigama ubwo twaranakundanaga yari umuntu mbega usuzuguritse ariko aje nyine kuva muri ibyo biyobyabwenge nuko nguko yagiye azamuka abashinzwe butike
Barakoze cyane. Dukomeza ikiganiro wa Monadine yaganiye n'abanyeshuri bo mu bigo bitandukanye bari mu biruhuko. Maze baganira ku nsanganyamatsiko igira iti: Ese abanyeshuri hari ingeso mbi bigira mu biruhuko?
Bahaye ikaze muri iki kiganiro mpaka nabwira abadukurikiye ko turi kumwe n'urubyiruko rutandukanye rw'abanyeshuri aho tugiye kugirana nabo ikiganiro hari bamwe mu bantu benshi bavuga yuko ibiruhuko ari umwanya abanyeshuri baba babonye wo kwigiramo ingeso mbi hari ababyemeza ndetse n'ababihakana
nitwakoze nitwa Bukuru Hussein nkaniga muri ese Nyamirambo
twa Ingabire Janine nkaniga muri College de Christ wa Inyanza
kwa Twizere Esther nkaniga muri College de Butare
Murakoze nanjye nitwa Kwizera Jean Paul niga mu Nyanza Technical School.
Ndahera ku babyemeza ese mwebwe mushingira kuki muvuga yuko ibiruhuko ari umwanya abanyeshuri bigiramo ingeso mbi. Ubusinzi, usambanyi, kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi.
Ngenda byemeresha na kujana. Impamvu wenda natanga iyo udafite ikintu ukora abantu bashaka kugushuka baba babonye uburyo. Wenda hari igihe umuntu ajya muri vakanse atangwaga nk'inzoga ariko agaruka muri vakanse ugasanga wenda nazamfite nziza bagendana agahisa zihindura kuko wenda hari ibindi binahumye muke n'ibya biruhuko
katwumve Esther wowe icyo kintu kivugaho iki
nanjye ndabyemera ijana ku ijana ko ari byo kuko usanga kenshi abana bagera mu biruhuko bagahinduka kuko muri vakanse warabonye ibintu byinshi warabonye ikintu wenda kuna abantu bahambara ibigezweho waratangiye kwiga ibintu byinshi kosaba umuhumana yabonye nyine abandi banywa inzoga ugasanga nawe atangiye kuzima akabona abantu bangana nyine basikaye bajya muri boate akabati nanjye nzajyayo kandi ndafite abashuga dadi cyangwa bafite ibindi bintu ukabona nyine yize ibico mibi ugasanga arahindutse surtout iyo umwana mwigana ukabona yatashye ameze neza ukagaruka ukabona muratangiye garutse afite tatuwaje urumva nyine aba yarahindutse
ijana ku ijana ntabwo nemeranye n'ababivuga kuko ntabwo bavuga ko ibiruka byo bikwigisha imico mibi imicumi ugombe ko warayikoranye ntago avuga ko niba uvuye ku ishuri uje muri vakansi ntago wahita wigiramo kumwe izo nzoga cyangwa kwijyamo kwita mwe igitaro mu gihe wari utarajya ku ishuri n'ubundi wari usanzwe ukora ibyo bintu
murakoze nanjye ntago na n'ubu ngubu ndabyemeza ndacyagaruka ntago kiruka aricyo gitera ibyo ngibyo nk'uko buriya yatubwiye ngo tatuwaje n'ubundi yasanzwe muri mind avuga ngo ngiye ngo tatuwaje ni ikintu nkunda ninaha nzagishyira nk'uko nyine no muri hahe yandi yagishyiraho ariko kuvuga ngo ikiruhuko niho kibiteranye numva atari byo rwose
kushiye turi kushiri muri internet ndumva na mubyeyi buhari ibyo bintu byose utekeje ntabwo ari kubikora ariko muri vacances kuko ubona abantu mugendana cyangwa ukabona abandi icyo gihe urabikora ngomba gusohoka ngomba gukora ibi ngibi ngomba guhindura imyambarire ugahinduka
none se kesi nyinshi ntizibaho zuko abanyeshuri gasaba umunyeshuri yatashye bamwirukanye kubera gusimbuka ibigo agiye gushaka inzoga hanze. None se n'uwo ngo naza muri vakansi akanywa inzoga nyinshi ni ukubera vakansi cya yarasanzwe anywa za nzoga.
Ariko urabona nk'iyo turi ku ishuri nk'abantu bafata ayanywa inzoga ari nk'ababiri, ariko muri vakansi nka polisi abanifata abari benshi cyane.
Nanjye nakubwiye ati ntiyamica umuntu aba afite ibimurimo.
Ariko urabizi ko iyo ufashwe wasinze bakwirukana, niyo mpamvu bamwe batabikora bari ku ishuri, ariko bagera muri vakansi bakabikora bakazimwa.
Muri vakansi niho hantu ha mbere umuntu akenera amafaranga. Ku ishuri twese twambara uniforme, ntabwo wenda uri kuvuga ati ndakeneye jeans nziza. Ariko noneho nigera muri vakansi nzareba mbere mugenzi wanjye yambaye ipantaro nziza, yambaye agapira keza, yambaye iki, nanjye numva nzaravuga se ndajya gusenga nsa nabi. Ariko uwe nimwegera nkamubaza zangate, ariko ngiye mfite umuntu ujye umenye gutya na gutya na gutya. Nshobora kwisura nanjye mu gihe z'ubusabwa.
Noneho se abatwara inda zo ku kigo nabo ni ubukene cyangwa ingeso y'umuntu?
Baba barabihereye muri vakansi bakabikomeza.
Kuki se mutavuga ko?
Kuko ku ishuri kujya gusambanya ni kirazira turabizi. Umuntu ubikora aba ari umuntu wa ruhande.
Ntabwo byoroshye.
Muri leta.
Ntabwo byoroshye nk'uko
none se nkamubwiye.
Abantu bikora bari professional.
Ugize.
Nkanjye nk'umuntu utabiriye iki kiganiro kijyanye na vakansi, teye nuko njye nkunda umuziki, numva ko mwaza dutura ndakabya Christopher Riderman.
Ikiganiro neza kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Nkuko twabigarutseho dutangiye ikiganiro, mugenzi wacu Karen Wizeye yaganiriye na Rosemary Mbabazi, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga. Ni mu nkuru ikurikira.
Ndi kuri Minisiteri y'Urubyiruko, ndi kumwe n'umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri y'Urubyiruko PS, watangiye utubwira ni iki mufasha urubyiruko kugira ngo rutere imbere.
Murakoze cyane. Icyo rero Minisiteri y'Urubyiruko imaze ikora nyuma y'imyaka 21 igihugu kibohowe, murabizi ko mu mateka y'u Rwanda igihugu cyacu cyashengwe n'urubyiruko, kinabohorwa n'urubyiruko. Urumva ko urubyiruko ari abantu bari central cyangwa abantu bafite uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu. Ibyo tumaze gukora ni ibintu byinshi cyane mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'ubuzima, mu rwego rw'imyumvire, iterambere ry'imyumvire, mu rwego rwo guteza imbere ubumenyi, skills development, hamwe no mu rwego rwa participation, kugira uruhare mu byemezo bifatwa. Mu nzego zifata ibyemezo hagiyemo urubyiruko. Mbere ya Jenoside n'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, urubyiruko rwari nk'abantu secondary citizen, nk'abantu mbese bakeneweho gusimbaraga ariko nta fokasi. Niba mwibuka hari indirimbo bajyaga babina ngo u Rwanda rw'ejo ruzagira ibi ni rw'ejo rw'ejo rw'uyu munsi rwo gahunda ni iyi. Minisiteri rero tugira vizio dukoreraho yitwa happy. Iriya hash ibanza ni health, ubuzima buzira umuze. Iriya a ikurikiyeho ni attitude, imyumvire y'urubyiruko. P ikurikiyeho ni patriotism, gukunda igihugu. P ya kabiri ni productivity, ubutanga umusaruro. Iriya E iheruka ubundi yakabaye Y nka youth. Ariko twayise I iba innovation, guhanga ibishya. Igihugu gifite ubuzima bwiza nicyo gihugu gifite ubukungu. Twatangiye kuri hash ubuzima, mbere yuko avuga n'ubucuruzi, mbere yuko avuga no kujya kwiga afite ubuzima. Ibyo rero niho cyane cyane mwabonye ko hari urubyiruko, si mu Rwanda gusa, ku rwego rwa Afurika no mu mpuzamahanga, urubyiruko sigaye rwari basiwe n'ibijyanye n'ibiyobyabwenge, inda zidateganyijwe, kwicuruza, human trafficking. Ku rubyiruko rwagisabitswe n'ibiyobyabwenge dufite gahunda ya rehabilitation y'iwawa cyangwa ingororamuco, aho tumaze guhugura urubyiruko. Habamo parts ebyiri, rehabilitation mu mutwe psychosocial, hakabaho no kumuha ubumenyi skills. Aho rero iyo bageze iwawa babandi bari mu muhanda, baba ku muhanda badafite akamaro, badafite icyo bamaze, birwa biba abantu, birwa banywa ibiyobyabwenge, bashakisha amafaranga yo kunywa ibiyobyabwenge, turabatwara bose dukoranye n'inzego z'ibanze, uturere, tukabajyana iwawa bakamara y'umwaka batozwa, bakagaruka bahindutse bashya. Abenshi bamaze kugenda bihangira imirimo hirya no hino. Dufatanya n'inzego z'ibanze kubaha ibyitwa startup kits. Ni nk'iyo wararangije nk'umubaji, tuguha ibikoresho by'ububaji kugira ngo mutangire, ariko tukabashyira muri koperative. Hari byinshi rero twavuga Minisiteri imaze gukora kugira ngo ifashe urubyiruko mu iterambere ryarwo.
None se hanyuma noneho nyuma y'imyaka 21 waduha ishusho yaho urubyiruko muri rusange aho rugeze rwiteza imbere?
Ishusho turabona ishimishije, turabona hari icyizere. Iyo urebye nk'ubu ngubu 61% y'abakozi bakora mu bigo bya leta, mu bikorera, muri civil society, ni urubyiruko. ubundi bavaga muri mu ishuri akumva ko azica leta mushakira kazi kuva ari mu mashuri bagenda bigisha entrepreneurship bajya muri za university bitwereka ko icyerekezo cy'igihugu cyacu nuko private sector cyangwa abikorera ari bo bazateza imbere igihugu cyacu tukabona urubyiruko nabo barimo baganisha mu cyo cyerekezo biduha icyizere kweje ari heza cyane cyane urubyiruko mu rwego rwo kwitangira umurimo
turamushimiye Karen namwe mu gifunguro inyakira amajwi zanyu iki ni ikiganiro ejo Radio Ijwi rya Amerika
mboni ibiti by'inganza marumbu ngera ni urenga hamwe ritarenga imama wambyaye nakwiturikihi yego
nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku Ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM
turakomeje n'ikiganiro rero ari atetagwiza afatanyije na Hitimana Davide banyarukiye mu burasirazuba mu karere ka Bugesera maze baganira n'urubyiruko uko rubona iterambere nyuma y'imyaka 21 igihugu cy'u Rwanda kimaze kivuye muri genocide 1994
kuba jenoside yararangiye njye mbona urubyiruko rwarateye imbere nk'uko nkanjye nabonye amafaranga ndashinga kano kaduka ubona hano urumva kandi ngende umunyeshuri kubera nyina bama amafaranga bitanekeza igitekerezo cyo kwishingira akazi nkafashanya n'ababyeyi banyugira nanjye niteze imbere urubyiruko bw'ino minsi bisigaye bwiteze imbere bagatekereza se ni iki nakora kugira ngo nteze imbere
mbona nta kibazo ari kubona nta rugomo mbona ruteye imbere nyine ruba rusa neza rujijutse
gutera imbere ko urebye bateye imbere cyane cyane mu mibanire nk'ibintu by'amoko urabona ko ntabwo ari kimwe na mbere ya genocide urabona ko ngo babanye neza mu bintu by'imikorere urabona ko business ziragenda ntabwo ari kimwe na kera umuntu afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka twisanzwe
iterambere ry'urubyiruko nyine kuri iki gihe ubona kubera ko abantu bamenye ibintu byo kwihangira umurimo ubona ko nta kibazo rufite iki gihe kuko kuri iki gihe nta muntu ukimara kwiga ngo avuge ngo ararindiriye gusaba akazi kuri leta usibye kwihangira umurimo iyo bashije kwihangira umurimo ubona ko byose bishoboka ushobora kugera ku iterambere wifuza
ubona ubyo ku buryo rwiteze imbere ubundi nko muri za 85 gutyo wabonaga yuko nta muntu yabasha kuba yakwihangira umurimo ngo avuge ati bungiye gufata akazi nk'aka ngaka nkakora ariko ubu ngubu usigaye wihangira imirimo ukavuga ati ubu nkanjye ubungende umunyonzi fata akagare kanjye nkagenda nkakanyonga nkavuga nti ejo wenda nzubaka iyo nzu cyangwa mbe nagura motiyo gare ndiveho ariko icyo gihe nta muntu yabaga kuba yabasha kuvuga ati fata ukagaye nyonge cyangwa fata ukamoto nje kumotara uyu muntu wese yumvaga yuko ibintu harimo ari ibintu by'ubugizi bwa nabi ariko nta bugizi bwa nabi bukiba
mbona rubayeho neza mu by'ukuri bitewe n'iki bishingiye kuri politike ya leta muri make leta y'u Rwanda ni yaruhaye iyo opportunity yo kugira ngo rube rwabaho neza vision nziza babakangurira kumenya gukora kwihesha agaciro dukurikije gahunda nziza ya leta urubyiruko rwabishingiho rutera imbere muri make wenda nange nanihereye umba numva mfite intego yo gutera imbere mba numva nta kintu nta obstacle ndi imbere kintu mba nekereza ko fesike ejo hanje he hameze gute ariko cyane cyane ahantu byagiye biva izingiro ni gahunda za leta zo gukangurira urubyiruko gukora
je mbona nyuma ya genocide ubuyobozi bwagiyeho bwitaye cyane kugira ruzamura urubyiruko ku buryo kugeza uyu munsi ubona urubyiruko rwinshi usigaye nubasha kwihangira imirimo leta ikabibafashamo kandi ikigaragara nuko uhereye nyuma ya genocide kugeza mu Rwanda bigaragara ko rutera imbere cyane
nyuma yo kumva rero urubyiruko rwo mu ntara y'iburasirazuba uyu ni Danny Vumbi mu ndirimbo ye hanga umurimo
rimwe kabiri gatatu kane
Danny Vumbi ati hanga umurimo Maxi ni indirimbo yivuga hiki
ni ukubyaza umusaruro igihe cy'igihari
hanyuma rero ikinamico nyiramubande muratangira kwikurikirana mu kigano ejo guhera mu cyumweru gitaha
ngurugendo
none saka saka afuka
nukareba.
Utangiye kwiriza se kandi
bimeze gute? Ubwire ukuntu wenda wari waramvuje ngo sinzajye mbika ku nguti.
Ntambwire ko ntambwire ko yamafaranga.
Ikinamico y'uruhererekane
Nyiramubande
ni hagati y'abaturage b'inkambi ya Rwejuru na santire ya Ruhiza.
Mwicikwa n'aba bakinyi b'imena
nkahabana
Mbabazi
Igatsimbanyi
ndetse n'abandi. Ese ibibazo bahura nabyo bahangana nabyo gute?
Kandi aza no mu rugo.
Urumva se yavangura mu guhana. Iyi imvura iguye yagira bose.
Nyikikwe ni ikinamico.
Nyiramubande.
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 Kinamico Nyiramubande mu kiganiro.
Abakecuru n'abasaza.
Kumva uko bizaba bimeze mu kinamico Nyiramubande, uyu ni wa mwanya w'abakunzi bacu ku biganiro byatambutse. Murigira hino ubutugezeho twumva uko byari byifashe.
Banje gusuhuza abakunzi b'ijwi ry'Amerika by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ejo. Kuri uyu munsi ubutumwa buraza kuba bugaruka cyane cyane ku kiganiro cyanyuzeho mu cyumweru gishize cyavugaga ku icuruzwa ry'abantu. Reka tudatindiye abakunzi bacu, duhere ubutumwa bw'uyu munsi ku bwa Kiki Patrick utuye mu gihugu cya Mozambique hafi n'umupaka winjira mu gihugu cya Malawi. Ati ibyo muvuga ni ukuri, kuko na hano hafashwe abakobwa 8, babiri b'abanyarwandakazi n'abarundi kazi babiri ndetse n'abanyekongo 4 bari babeshywa akazi kandi mu by'ukuri bari bajyanywe mu bikorwa by'uburayi. Akomeza avuga ko icyo yishimira ari uko babacyuye amahoro. Naho Didier guturuka mu gihugu cy'u Burundi ati nge byambayeho, bantwaye bambwira ko banjyanye mu bikorwa by'ubucuruzi ariko mu by'ukuri bari banjyanye mu barwanyi. Gusa ubu naratashye. Urakoze cyane Didier ku butumwa bwawe. Ndayisenga Werarise nawe yagize icyo asaba urubyiruko, aho yarusabye kuba maso bakakira ubuzima babayemo, birinda baza babashuka ko bababoneye akazi mu bihugu byo hanze. Egide Ngendakumana uri mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi nawe yagize ati "Nka twebwe urwaruka usanga hari uruhare tubifitemo kugira ngo ubwo bucuruzi budukorerwe, kuko usanga benshi baba bifuza kujya hanze cyane." Naho Jean-Baptiste Witonze ati "Kurwanya ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu Burundi birasaba ubufatanye bw'ibihugu byacu, kuko iki ni icyaha cyambukiranya imipaka." Reka dusoreze ubutumwa bw'abatwandikiye none ku butumwa bwa Joseph Bucumi wo mu gihugu cy'u Burundi. Wagize ati "Abagurisha abantu mu by'ukuri mbona nta bumuntu baba bafite, kuko biriya ni ibintu bitanezeza uwo ari we wese biramutse bimukorewe. Turamushimiye cyane ndetse n'abandi bose baduhaye ibitekerezo byabo." Reka nanone twisegure ku bakunzi bacu, kuko ubutumwa bwari bwinshi ariko ubwo tutasomye tuzabuheraho ubutaha. Gusa twongeye gushimira abakomeje kuduha ibitekerezo mu buryo butandukanye, haba badahwema kuduhamagara cyangwa kutwandikira muduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tubagezaho. By'umwihariko ariko dushimiye ababanyi bacu mu gihugu cy'u Burundi, kuko uyu munsi ubutumwa bwabo bwari bwinshi. Mbere yo gusoza, reka tubibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu, aho mushobora kutwandikira ubutumwa bugufi cyangwa igitekerezo ku nsanganyamatsiko mwifuza ko twazabakoreraho ubutaha kuri telefoni igendanwa ariyo 0788 55 45 11, cyangwa se 0722 55 11 45. Uramutse uri hanze y'u Rwanda wakongeraho akamenyetso ko guteranya 250. Naho email yacu ni ejoyoutheco mu magambo afatanye @gmail.com. ndetse n'abakoresha Facebook mwaduha ibitekerezo mugiye hashakirwa, ukandikamo ijambo ejoyoutheco ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe. Naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse, wajya ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyoutheco.org. Mwakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'ubutumwa bwanyu. Imana ibarinde.
Ejo, ejo.
Reka tubabwire yuko ikiganiro cy'uyu munsi tugihiniye ahangaha. Tubibutse ko twaganiriye kuri bimwe mu bidindiza urubyiruko ku murongo w'iterambere. Twanumvise ubuhamya bw'umwe mu wavuye muri uyu murongo agafata icyemezo cyo kwikorera agannye inzira y'ubucuruzi. Urubyiruko narwo ntirwatanzwe rwagize ibitekerezo bitanga kuri iyi ngingo. Twanumvise kandi ikiganiro mpaka n'abanyeshuri bari mu biruhuko.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Murumva ijwi rya Amerika. Abakunzi badusangira ijambo, ndabasuhuje kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi muri studio z'ijwi rya Amerika. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda tariki ya 10 y'ukwezi kwa 8 nibwo yatoye umwanzuro usaba ko hajyaho komisiyo ishinzwe kuvugurura itegeko nshinga. Uwo mwanzuro wafashwe nyuma yuko abagize inteko ishinga amategeko bagejejweho raporo y'ingendo abadepite bakoreye mu mirenge igize u Rwanda bumva ibitekerezo by'abaturage banyuranye ku ngingo yo kuvugurura itegeko nshinga abanyarwanda batoye mu mwaka wa 2003. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumuta Kaboyi i Kigali mu Rwanda yakurikiranye ibikorwa by'inteko.
Mu mirenge 336 yasuwe n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, abadepite babonanye n'abaturage bararenga miliyoni 1,800,000. Abo baturage bongeye gushimangira impamvu nyinshi basanga ingingo y'101 yahindurwa bakagumana Perezida Paul Kagame akabayobora. Mu banyarwanda barenga miliyoni 1,800,000 bifuje ko bagumana Perezida Paul Kagame, 10 nibo bonyine banze ku itegeko nshinga ryahindurwa kandi basobanura impamvu zabo. Vice Perezida w'inteko ishinga amategeko Jean Dari Kuwimana Impaye arabisobanura.
Ingingo ntiyavugururwa ahubwo hashaka undi w'intwari nkawe wamwigiraho akayobora. Imyandikire y'ingingo y'101 ivuga ko nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze 2 ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Bakongera bakibaza ikibazo ngo ingingo ntigomba guhinduka kubera ko ijya kujyaho hari impamvu zabyo, ahubwo muri imyaka 2 isigaye hagomba gutegurwa undi. Nanone bakibaza ngo iyi ngingo iramutse ihindutse hakazaza abandi badafite imiyoborere nk'iya nyakubahwa Paul Kagame byagenda bite? Abandi bati ntiyarakwiye kwiyamamaza kugira ngo batazagira ngo arashaka kugundira ubutegetsi. Hanyuma bakongera bati yakoze neza kwiriye kuruhuka.
Mu bifuza kugumana Perezida Paul Kagame batanze impamvu nyinshi, bavuga ko yahagaritse jenoside yacyuye impunzi yarwanije ubucengezi, ndetse benshi bakanifuza ko manda kuri Perezida Paul Kagame zitavugwa ahubwo yabayobora kugeza igihe azasazira. Vice Perezida w'Inteko:
ku byerekeye umubare wa manda, abanyarwanda benshi bavuze ko nta mubare wa manda n'inshuro byagenwa kuri Perezida Paul Kagame, ahubwo ko yayobora igihugu kugeza naniwe yamara gusaza akazaba umujyanama w'igihugu, ariko bigakorwa kuri we gusa. Abandi bajyaho abanyarwanda nibo bazemeza igikwiye gukorwa. Nyuma ya Perezida Kagame abandi bose bajya bahabwa manda imwe y'imyaka 7 ikongerwa ari uko bagaragaje imyitwarire n'imiyoborere myiza.
Hari abandi baturage bavuze kuri manda ya Perezida wa Repubulika ko y'imyaka 7 ariko ikagenda ivugururwa inshuro nyinshi, abandi bagenda bavuga imyaka 5. Gusa abadepite bagejejweho iyi raporo hari byinshi basanze bitaritaweho kandi ngo byaravuzwe n'abaturage. Uri Depite Gatabazi Jean Marie Vianney:
nko mu karere ka Gicumbi abikorera bagaragaje yuko ari abikorera, ndetse n'abandi bagaragaje yuko niramuka bagize uwatuma hataboneka ubushobozi bwo gukora amatora ubiteguye no gutanga ubushobozi bwabo ariko amatora akaba. Iyo timonyajeho ni nziza nayo irakomeye, aho abanyarwanda bavuga bati niba abazungu badukangisha amafaranga y'amatora twiteguye kuba twakwikura ibikwembe tugashaka imishanana tugashaka ubushobozi mafaranga tugatanga imodoka zacu ariko amatora agakorwa mu gihugu ndetse bakanatera n'indi ntambwe harabagaragaje ati usibye nawe kumwemeza akatwemerera n'abazungu cyangwa abirwanya tuzabemeza bumve ukuri kw'abanyarwanda
nyuma yo kugezwaho raporo abadepite basabwe ko bitarenze ejo mu gitondo abadepite bifuza gutangiza uyu mushinga w'itegeko baguma kuba bamenyekanye maze bagahabwa abakozi b'inzobere umushinga w'itegeko ugamije kuvugura itegeko nshinga ugatangira kwandikwa neza Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
tukivuga kuri iki kibazo cy'itegeko nshinga mu Rwanda abagize sena nabo bakoze ingendo ku mirenge inyuranye y'igihugu baganira n'abaturage ku kibazo cyo guhira itegeko nshinga komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa sena yagejeje kuri sena yose raporo y'icyo abaturage bavuga ku cyifuzo cyatanzwe na bamwe mu banyarwanda cyo guhindura itegeko nshinga ngo umukuru w'igihugu Paul Kagame akomeze kuyobora umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika I Kigali yakurikiranye imurikwa ry'iyo raporo muri sena Eric bagira ubusa
Komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza muri Sena ivuga ko yakoze raporo igendeye ku byiciro by'ingenzi zitandukanye z'abanyarwanda batanze ibitekerezo ku itegeko nshinga ubw'inteko ishinga amategeko y'abasuraga mu byumweru bibiri byashize ni raporo ibumbiye mu cyegeranyo cy'amajwi n'amashusho y'abagaragara banumvikana bashima ibyiza Perezida Paul Kagame amaze kubagezaho mu nzego zose ibyifuzo by'abasabye ko umukuru w'igihugu yakomeza gutegeka binyuze ku guhindura itegeko nshinga ngo biratandukanye Senateur Apollinaire Mushinzimana, Perezida wa Komisiyo ya Politiki n'Imiyoborere myiza mu mutwe wa Sena.
Abenshi bagaragaza ko basaba ko Paul Kagame yakwemererwa kwiyamamaza mu mwaka wose, abandi bakavuga bati yakwemererwa kuyobora igihe cyose agifite imbaraga kugeza igihe azumva atagishoboye, abandi bakavuga bati yakwemererwa imyaka irindwi
Nyuma yo kugaragaza ibikubiye muri iyo raporo ya Komisiyo ya Politiki n'Imiyoborere myiza umutwe wa Sena abayihagarariye bagejeje kuri Sena imyanzuro ikurikira Senateri Mushinzimana
umwanzuro wa Komisiyo nuko Sena isabwa gushyira mu bikorwa ibitekerezo by'ibyifuzo by'Abanyarwanda byanyuze mu musaraba wanditse mu biganiro ingingo y'ijana na rimwe igiye gushinga ikavugururwa hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko umwanzuro wa kabiri sena yasaba kandi ko mu bubasha n'ubushobozi bwayo yasuzuma ikanasesengura izindi ngingo z'itegeko nshinga zikwiye kuvugururwa
komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza kandi muri sena yasabye ko yagenerwa ibyangombwa byose igashyirirwaho na komisiyo y'impuguke mu kwifasha kunoza uyu murimo werekeza mu kuguhindura itegeko nshinga n'imyanzuro abasenateri uko ari 24 batoreye nta wifashe nta n'impfabusa mu baturage basaga 285,000 bakomoka mu turere 11 abasenateri bagezemo bashyira ahagaragara raporo yabo ntibavuze imibare y'abahakanye ku itegeko nshinga ritakorwaho ariko ufatiye kuko bavugaga bamwe mu batarabyifuje byumvikanishaga ko ari mbarwa hafi ya ntabo imibare isanzwe yabasabye mu nyandiko guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame akomeze gutegeka Barasatira miliyoni enye n'umuturage umwe rukumbi wanditse ahagana ko itegeko nshinga ryahinduka. Ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho hari nayo yahagurukije rubanda. Ivuga ko umukuru w'igihugu atemerewe kwiyamamaza inshuro zirenze ebyiri, imwe ku myaka irindwi. Igihe ingingo yaramuka ivuguruwe, izaba ifunguye imiryango kuri Perezida Kagame kukongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Nta gihe kiramenyekana cyo kuzatorera kamarampaka. Eric bagira ubusa, ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mu biganiro byacu binyuranye cyane icyadusangira ijambo mu minsi yashize ijwi rya Amerika ryakomeje kuvugana na bamwe mu banyarwanda bari hanze y'igihugu abenshi muri bahagarariye amashyaka ya politiki n'amashyirahamwe atagengwa na leta bose basobanuye uko bumva ikibazo cy'itegeko nshinga n'amatora ya perezida mu myaka ibiri iri imbere sabo gusa ariko ijwi rya Amerika ryakomeje kuvugana n'abandi banyarwanda bari imbere mu gihugu basobanura icyo batekereza ku kibazo cy'itegeko nshinga kugeza ubu muri dusangira ijambo ijwi rya Amerika ryavuganye n'abanyarwanda bari mu gihugu barenze 10 bumvikanisha ko badashyigikiye ko itegeko nshinga ryahindurwa mu kiganiro cy'uyu munsi ku buryo bw'umwihariko turakomeza tuvugana n'abandi banyarwanda turahera kuri umwe ku buryo bw'umwihariko wiyemeje kwandikira inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ayisobanurira ko itegeko nshinga ritahindurwa. Uwo ni Bwana Vetus Nshimiyimana twaganiye. Mbanze ngusuhuze Bwana Nshimiyimana Vetus, urakomeye cyane.
Ego, gira amahoro, ndakomeye.
Wowe uri umwe mu Banyarwanda ariko nturi mu Banyarwanda icumi inteko yatangaje ko bemeje ko badashyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka, ariko wowe wafashe iya mbere rugikubita wandikira inteko uyimenyesha ko utifuza ko itegeko nshinga y'u Rwanda ryahinduka. Wabitekereje ute?
Mu kwandikira iriya leta nyijyana ku nteko nshinga amategeko nabitekerejeho, ntabwo arahubutse ngo nshyiraho ngaho, nabitekerejeho bitewe n'ibyo biyamamazaga bavuga ko bazageraho, ntabwo babigezeho.
Impamvu nyamukuru washingiyeho ni izihe? Mbese ibaruwa wayanditse ryari, Vetus Nshimiyimana?
Hashize amezi abiri nyanditse, ntabwo na precise neza itariki, ariko hashize amezi abiri nyanditse.
Impamvu watanze ni izihe?
Impamvu ya mbere ni ukutavogera kwanze itegeko iryo ari ryo ryose, cyane cyane ibihugu bya Afurika. Impamvu ya kabiri kuba ibyaba byaragezweho byakagombye kuba byaragezweho 50% ntabwo byagezweho. Hari ibyagezweho ariko hari n'itagezweho. Ibyo bitagezweho rero nibyo byatumye nandika inteko ishinga amategeko bisaba ko iriya ngingo y'101 itahinduka. Ikindi, njyewe Umunyarwanda mfite uburenganzira ku gihugu cyanjye, mfite gutanga igitekerezo mu itegeko nk'uko bigomba, nzi ibinyemerera. Ngaruke gatoya ku cyaneye kuba natumaye nakandika iriya leta isaba ko irangiye ngo ijana na 101 itahinduka, kuko hari ubukene bwinshi mu gihugu, hari abashomeri benshi mu gihugu. Kwirengagiza ururimi gakondo rw'Ikinyarwanda, ugiye kuri RDB ikorera Abanyarwanda, ikorera mu Rwanda ariko ikitwa RDB foha, ntabwo byumvikana n'ibindi nabasha kuvugaho. Hanyuma hakabamo no kwirengagiza abantu b'abakene. Iyo bagiye gukora urutonde rw'abantu b'abashomeri babahera kuri babandi barengeje sogondere kuzama, ntabwo bahera kuri babandi bagize ikibazo cyo kutiga bitewe n'intambara yabaye muri 1994.
Yereka tubiganireho none. Ihangane gato. Nkurikije ibisobanuro utanze, Vetus, aho uri mu Rwanda birumvikana ko ibaruwa wandikiye inteko muri make itibanze no gusa ku itegeko nshinga ryahindurwa, ahubwo wibanze no ku nshingano inteko ubwayo yagomba kuba yaragejeje ku Banyarwanda. Niko bimeze?
Urakoze cyane, ndumva ubizi.
Urakoze cyane, nawe ndagushimiye. Ahubwo se muri 2003 muri kamarama yo gutora itegeko nshinga, itegeko nshinga ririho ubu wararitoye?
Toye, ntabwo natoye.
Nta nubwo waritoye?
Perezida, abadepite, ibintu nk'ibyo.
Vetus Nshimiyimana, umaze kwandika iriya baruwa yawugejeje ku nteko, inteko yarayakiye, yaragusubije, hakurikiyeho iki?
Inteko yarayakiriye, ineraho kashe ya serivisi ya resepusiyo, kashe de resepusiyo, nta gisubizo kindi nabonye, gusa ahubwo hari ibyagenze nabi kuri njyewe.
Mu buhe buryo?
Haciye iminsi ikinyamakuru kimbaza kuri ibyo bintu, nyibwiraho nk'uko mbivuze nk'uko nguko, nibwo natangiye gutotezwa, nibwo natangiye kubura umutekano, nibwo natangiye kubura serivisi nakabaye kuba nabona muri leta.
Nizeye neza ko wabikurikiye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakunze kumvikanisha neza ko Abanyarwanda bose bagomba kugaragaza icyo batekereza kuri kiriya kibazo cy'itegeko nshinga. Wowe wabigaragaje uko ubyumva mu burenganzira bwawe, wigeze wiyambaza umuvunyi cyangwa se perezida w'igihugu ku kibazo cy'uburenganzira bwawe?
Mbere yo kujya kuri perezida, hari inzego z'ibanze ugomba kubanza ukanyuraho. Izo nzego z'ibanze nizo nakoreye nabanje mbyereka ikibazo cyanjye, babwira uko byagenze, njya kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ndabibabwira, polisi y'igihugu nayo irabizi, ntacyo bamfashe kugeza ubu ngubu, ndi mu buhungiro, ntabwo ndi gukora, ntabwo ndi mu rugo iwanjye, ntacyo navuga kugeza ubu ngubu kirafatika, ku buryo numva ko naba mfite umutekano bitewe n'uko nawubuze kandi mu nzira zigaragara nagaragaje.
None se kuba twumva muri uyu mwanya ku nteko ubwayo yifuje ko Abanyarwanda bagaragaza ibitekerezo byabo kuri perezida wa Repubulika, icyifuzo cyawe cyangwa se icyo wumva ubuyobozi bwakumarira ni iki?
Icyo numva ubuyobozi bwamarira kugeza ubu ngubu ntacyo bamariye, sindabyizera neza. Impamvu nabyizera neza, nagiye kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, ni ikibazo mfite, nigaragariza ikibazo cyanjye, ahubwo uko nakigaragaje byarekeye aho ahubwo babaye nk'abarimo kuneka nabo. Ikindi cya kabiri, haje inzego nyinshi zitandukanye zimbaga kujya kibazo, hari Never Again isinzi nimba nayo ijya muri icyo kibazo. Yarambajije ngo irashaka kumfasha, nshize ukwezi mbajije icyo kibazo, nta kintu yamfashije. Komite y'uburenganzira bwa muntu yageze n'iwanjye aho nari ntuye, ubu ngubu aho nari ntuye yarahageze. Ariko urumva kuri njyewe ntabwo ndavuga ngo ni iki cyaba cyarakozwe nk'uko nagaragaje ikibazo cyanjye nagize nyuma yo gutanga kiriya gitekerezo. Kandi perezida w'u Rwanda yaravuze ngo dutange ibitekerezo tuganire kuri iyo ngingo, nahohoterwa cyangwa ihungabana naba nahura naryo iyo ariyo yose kugeza ubu ngubu. Napfa simbizi, ariko gusa niyo napfa, ikinyoma ntikizatsinda ukuri.
Uri umwe mu Banyarwanda bahagurutse, uretse amashyaka ya politiki yagaragaje mu nyandiko ko adashyigikiye ko itegeko nshinga ryahindurwa, wowe warabyanditse. Muri make, ikintu wumva cyane kurusha ziriya miliyoni 3,700,000 banditse basaba ko ryahinduka, wowe icyo wumva bariya miliyoni b'Abanyarwanda batumva, ni iki wadusobanurira kurushaho?
Icya mbere navuga, mu Rwanda habaye amarorerwa mu 1994 habanje kuba ibintu bitandukanye ku maradiyo kuri bamwe mu bayobozi cyangwa se muri bamwe bakoze ibyo bintu, ntabwo Leta y'u Rwanda yabigizemo uruhare. Ariko iyo haza kuba Abanyarwanda bashishoza n'ibyabaye bisesero niyo ni Abanyarwanda birwanyeho. Iyo haza kuba Abanyarwanda bashishoza bakareba kuri icyo kintu bakabanza bakakinegosiyaho neza bakakiverishiya, byari gufata ingufu nke kuruta uko ikintu cyose twajya twikiriza, icyo twumvishije cyose tukikiriza hatabaye gushishoza kw'Abanyarwanda cyangwa se kw'abantu icyo kintu kireba, tukareba ingaruka zacyo mbere. Ntabwo mvuga ko Leta y'u Rwanda ishaka gukora ikibi, ahubwo ndimo ndagaragaza ko ingaruka zaba nyuma ya biriya byose izo tubona mu Burundi, izo tubona mu bindi bihugu, bishobora kutubaho tutaragize gushishoza mbere kw'icyo kintu kiba. Urugero, nimba umuturage avuga ngo ndashaka ko itegeko ridahinduka, umuyobozi akayobora igihe icyo ari cyo cyose ashaka nk'uko icyifuzo ndumva aho babivuga, ntabwo bizagira iherezo. Ni ukuvuga ngo ntabwo na demokarasi izaba iriho, kandi niba hariho gusaranganya ubuyobozi, nkeka ko haba amahoro meza kuruta uko abantu bajya basimburana ku buyobozi. Mu gihugu habaye intambara, ariko mu gihugu habaye ikindi kintu runaka, byaba byiza yaba ari demokarasi. So niyo mpamvu uvuga ngo kugira ngo tubone ko icyo kintu cyaba cyiza, ni uko twabanza tukareba ingaruka, dutekereze ku byiza no ku ngaruka. Yego, perezida yakoze ibyiza, twese turabyemera. Hari byinshi byiza yakoze, ariko hari n'ibyo yakoze, ibyo ngibyo nabyo tugomba kubimenya. Icyo ngicyo rero nicyo twakagombye kureba tukagiha umwanzuro nk'Abanyarwanda, tukavuga ngo turebe ibyiza bigezweho, turebe n'ikibi gishobora kutuzaho, turebe noneho ni n'ejo heza hazaza. Kuko twebwe turi ibitambo by'abana bacu turimo kubyara, kimwe n'uko twebwe turimo kugiraho ingaruka na jenoside yakozwe n'abatubanjirije baturusha imyaka. Icyo ni igihugu twisanzemo, icyo gihugu twisanzemo ni nayo mpamvu dukwiye twebwe nk'urubyiruko dufite hacu heza hazaza tugomba guharanira. Niyo mpamvu tugomba guhaguruka tugahagara tugapfira ukuri, ariko bariya abandi bazaza bakaza twarababereye ibitambo. So habeho gushishoza, hanyuma tugashishoza no ku byo tugiye gukora, nimba nta ngaruka yaba nyuma y'ibyo bintu. Ntabwo mfite ingengabitekerezo ya jenoside, ntabwo mfite ingengabitekerezo yo kwanga perezida, ntabwo mfite ingengabitekerezo yo kuba natera igihugu, ahubwo ndimo ndagira ngo u Rwanda rwanjye rw'ejo hazaza rugombe kugwira.
Uvuze cyane, ugarutse cyane ku ijambo gushishoza. Sinshidikanya ko washishoje ujya gukora iriya nyandiko yigeza ku nteko. Uvuze ko hari byo perezida Paul Kagame ishyaka rya FPR ryavuze ko yagirije Abanyarwanda kuri byinshi n'abantu benshi babigarutseho, ariko wugize uti hari ibyagezweho n'ibitaragezweho. Watubwira ku buryo bwumvikana neza, Vetus Shimimana, ikintu kimwe cyangwa se bibiri rwose byumvikana perezida Kagame atagezeho, wabwira Abanyarwanda uti namwe mushishuzi?
Mbere yuko kuvuga ibyo bintu, reka mbanze ngo urugero. Wowe umunyamakuru waguha miliyoni 5 izaza nyuma y'imyaka 10, n'uwaguha miliyoni 1 izaza mu kwezi kumwe, watora iki?
Icyo kibazo mpaye nta kibazo, sinakigusubiza, ariko ndagiha abatwumva muri uyu mwanya bacyumve, bashishoze, babizirikane, bisubize.
ikindi rero ndi buseho kuba ikigari hari isuku hakaba hari amayaje hakaba hari n'ibindi nashobora kurondanya imihanda n'ibice ibyo ngibyo njyewe ndifata nk'amawuwa iyo amawuwa ari iwawe mu rugo ubona ari byiza ariko utabibyaza umusaruro iyo mu Rwanda uvuga ngo nta kazi gahari ukambwira ngo hari amazu njyewe ndifata nk'amawuwa iyo mu Rwanda uvuga ngo hakeneye byinshi hanyuma ukambwira ngo hari imihanda ibyo mbifata nk'amawuwa n'indabyo uvuga ngo ubwo nshaka kuvuga iyo uvuga ngo wateye imbere ukabona ururimi rwawe uri mu camare utabasha kubyumvikana hari ibintu utamenya icyo gihe nk'umusoreshwa njye nubwo nakwishyura n'ijana ryanjye nta nubwo naguha n'ijana ryanjye nk'umusoreshwa hanyuma icyo gihe iyo bigenze gutyo amanota urayatakaza ntabwo naguha mirongo ijana ku ijana kandi bose wawe ariko iyo bigenze neza wenda ntibigende neza uravuga uti amaburaburizo niyo mpamvu naguhaye uriya rugero nkubwira ngo waguha miliyoni n'ibihumbi ijana icyo gihe niho ubonera icyo kintu icyo cyakabaye kuba kikumarira kikaba kitaragize icyo kikumarira ukacyambura amanota
ndagushimiye ni Vetus Nshimiyimana tuvuganye ari mu Rwanda birumvikana Vetus ikibazo cyawe wambajije sinahise nkigusubiza ariko nagize nti abatwumva ni benshi icyo kibazo wakibabajije nabo bacyumve bashishoze bagusubize ariko nabo bisubiza urakoze cyane
ari cyo nagarukaho
yego
nagaruka ku kibazo cy'umutekano wanjye
icyifuzo cyawe ni ikihe
kugeza ubu ngubu nakubwiye umuryango ntabwo nkora ni muhungiro bitewe n'umutekano wanjye mukeya nta mutekano mfite ubwoba bakwije n'ejo bundi napfa so hari uvugira ishoboye hari icyo mwashobora mwafasha ariko nkabona umutekano n'uburenganzira bwanjye mu gihugu cyanjye sinabona sitati y'ubunzi ndi mu gihugu
Vetus Nshimiyimana impungenge zawe z'umutekano ndazumvise abashinzwe umutekano mu Rwanda abayobozi mu nzego zinyuranye batwumvise ndagushimiye cyane
yego nawe ugira amahoro
ejo bundi kwa gatanu i Bruxelles mu Bubiligi amashyaka atanu ya politiki y'abanyarwanda arimo FD Inkingi RNC ihuriro nyarwanda PDP Imanzi PS Imberakuri n'amahoro nabyo byarakoranye bigirana amasezerano yo gukorera hamwe ariko kandi abayahagarariye twaravuganye bagira icyo batangaza ku bijyanye n'itegeko nshinga mu Rwanda abo ni Bwana Gervas Chondo w'ishyaka RNC ihuriro nyarwanda na Bwana Ryumugabe Jean Baptiste w'ishyaka PS Imberakuri ibibazo biri mu Rwanda mwembi murabikurikirira hafi gusinyira amasezerano i Bruxelles mu Bubiligi n'ibibazo biri mu Rwanda ese guhindura itegeko nshinga Bwana Gervas Chondo mwe mwibona mute
murakoze Bwana Karekezi ku ijambo kuri icyo kibazo kuba twasinyiye ayo masezerano i Bruxelles ni ikimenyetso gikomeye cyane kuba nyuma y'ayo masezerano twagiye mu muryango w'ubumwe bw'i Burayi kugira ngo tubabwire impungenge tewe na biriya bintu byo Perezida Kagame yakoze kugira ngo akore ibishoboka byose bahindure iyo ngingo y'ijana na rimwe noneho abone uko yakomeza kujya kwiyamamaza kuri manda ya gatatu twari tubikomeyeho cyane twagerageje no kubasobanurira kumva mbese ibyo bintu iyo bamwe batubwira ngo bafite abantu barenze miliyoni enye cyangwa hafi aho batanze petition yo gushyigikira ko itegeko nshinga ryahinduka abo bantu baba ari bande twabagaragarije ko uwa mbere ari Perezida Paul Kagame uzi neza ko aramutse avuye kuri ubu butegetsi hari inkiko zimutegereje tubagaragariza ko abandi bashyigikiye ibyo bintu ari abambari bye ni ukuvuga abafatanyacyaha we na Perezida Kagame bagiye bakora amarorerwa muri kariya gihugu no muri kariya karere hanyuma abenshi nanone muri abo banyarwanda ni abahahamuwe na buriya butegetsi bwa Perezida Paul Kagame babona ikintu cyose akavuga ati aho gupfa none nzapfa ejo cyangwa se akavuga ati nta kundi nabigira nakwemera guharirwa akanyukirwa ibyo amategeko byose akabikora kuko atabikoze ari we n'umuryango we bashize hanyuma rero tukababwira ko hari n'abandi banavuga bati usanze umuntu asenya urwe umutinya umutiza umuhoro hakaza ndetse ga n'abandi bavuga bati umwana wundi iyo usanze arya ibitaribwa ukomisaza ibyo byose rero twamara kubibasobanurira kwereka ko ari cya gitugu ni igitugu kidasanzwe twagerageje kwita mu gifaransa ikintu cyitwa dictocracy mu kinyarwanda ni igitugu cyubatse mu rutare nagereranya no kubata n'urutare rumwe ari uko wafata urutare rwa Ndaba ukagereka urutare rwa Ngarama ukagereka urutare rwa Kamegeri ukavuga uti ngiki iki gitugu cyangwa ukuntu gikomeye noneho ugashyiraho umwenda wa roho nsa ukatwikira ngo iyi ni demokarasi abantu bose barimo babona ibibera imbere ibiri muri urwo rutare nizo ntarukona nazivugaga
gusa Bwana Gervase Chondo icyo umunyarwanda utwumva ubu uri mu gihugu yibutse miliyoni 3 n'ibihumbi 700 bandikiye inteko bayisaba kwitegeko shinga ryahinduka yagira ati mwe muravuga muri hanze y'igihugu bagezeho mwe bwana ry'umugabe Jean Baptiste mwishyaka ryanyu PS imbera kuri iyo mwumva ko muvugira Ibruseli mu Bubiligi kandi miliyoni 3 n'ibihumbi 700 barasinye basaba ko itegeko nshinga ryahinduka mwumva ibera mu gihugu mubikurikirira hafi cyangwa
nyine ngewe ndi hanze ariko nk'uko mubizi ishaka PS mbera kuri ishaka ryashingiwe mu Rwanda kandi riba mu Rwanda ku buryo rero umunsi ku munsi mba nzi ikintu cyabaye uko ari abarwanashyaka ariko cyane cyane abayobozi b'ishyaka turavugana urumva ntago wahagararira abantu mutavuganye ku buryo rero ibyo bibazo byose biba ukuntu babatera ubwoba ngo bajye gusinya cyangwa se ukuntu bamwe bajya nko mu nama barangiza bagafata impapuro z'abantu baje mu nama biyanditseho bazi ko bari baje mu nama bakavuga ati ubu rero twese tujye gutanga zino mpapuro niba hari umuntu ufite icyo avuga akivuge kandi bo bari basinye impapuro bazi neza ko ari iz'inama atari ibyo byo kujya guhindura itegeko nshinga ariko nanone nk'uko cyo ndabivuze aho gupfa none wapfe uyu munsi baravuga ati nimureka tumureke abikora uko ashaka ariko igihe nikigera ko bihinduka bizahinduka kubera yuko ntabwo Kagame yavutse u Rwanda ngo ruvuka u Rwanda niko bayuko ariko Kagame avutse Kagame yaje rusanga kandi Kagame nanapfa azasiga u Rwanda na mbere ye hari abandi bagiye bategeka buri wese yagera ku butegetsi akumva yuko mbese ngo byarangiye atariho ntabwo u Rwanda ruzabaho ubwo rero muri makeya abantu bari mu Rwanda uyu munsi nubwo babona ari ikinamico rikora bakicecekera ariko bazibiba ikisigaye rero nuko hari igihe bazatinyuka bakavuga ati nyamara ibitubeshyira ngo turagukunda ntabwo tugukunda we azakizwa n'amaguru yirukanye
nibyo navugaga bwana ry'umugabe ni ibitekerezo mutanga birumvikana ariko umuntu aragira ati mwagombye kujya i Buruseli kugeza ubutumwa bwanyu ku muryango umwe bw'Uburayi ariko mu Rwanda abanyarwanda ubwabo nkuko muvuga demokarasi ni ubutegetsi bw'abaturage none abanyarwanda barahagurutse inteko irabumva nayo ifata akayo ijya kuvuga n'andi baturage basanzwe mu giturage iwabo yumva ibitekerezo byabo inteko yatangaje ko mu banyarwanda bose yahuye nabo 10 gusa aribo bagaragaje ko batemeye ko cyangwa se batifuza ko itegeko nshinga ryahinduka bwana Chondo iyo si demokarasi irambuye
nicyo cyagitugu nicyo kimenyetso cy'igitugu twari turimo tugerageza gusobanura ibyerekeye imibare murabazi muri ya butegetsi igihe cya twagira mungu yajyaga kwiyamamaza muri 2003 ubanza baramuhaye amajwi nka 3% 3% bazi neza ko ari nde wari watsinze ayo matora bivuge rero abo bantu bakubwira ngo ni abantu 10 batashaka kugira ngo batorwe ubikube na zero rwose ubikube na zero nibwo nakubwiye ko bashaka kuramuka ikindi rero abo banyarwanda ntibyumvikana barababaye ni nayo mpamvu tuvuga duti inkono ntihira ikibatsi ihira ikibariro kuri bo ababaye bose bifuza ko ubutegetsi wagenda ukaburirika nona ariko iyo ngoma y'igitugu kimeze kuriya ugomba kubanza gusiba amayira ajya mu kigega amayira yajyaga ha Ivan ubwo izo ngufu arimo n'izo mfashanyo z'amahanga z'imiryango mpuzamahanga umunsi babashije kumva neza icyo gitugu urambwira uti barakizi umunsi babonye abanyarwanda bamva biteguye kuba banasimbura ubwo butegetsi ndakubwira ko uzagira gutya ukabona ubutegetsi buhirimye nta n'isasu uri kwica
ubutumwa numva mufite bwana Chondo Gervais Gervase muragira muti mu byo mugamije no gusibira abanyarwanda ikigega niko bimeze bwana ry'umugabe
nsobanuye gusibira Kagame ikigega abanyarwanda
ku magambo yavuze hari ahantu wavuze uti icyo arashaka kuzaho nuko urabona hari umuntu umwe w'ikibungo wandikiye inteko ababwira ati nge ndabona Kagame atagombye kwiyamamaza ndumva yaranyuze kuri radio yanyu amenyesha abantu ukuntu arimo guhigwa ko adashobora gutaha mu rugo icyo rero ni ikintu kikwereka yuko ahantu hose barazitiye kugira ngo bace intege abantu babatera ubwoba
ndabashimiye cyane bwana Jean Baptiste ry'umugabe w'ishyaka PS imbera kuri na bwana Gervase Chondo w'ishyaka RNC ihuriro nyarwanda tuvuganye bari Buruseli mu Bubiligi ni nyuma yo gushyiraho umukono ku masezerano yo gukorera hamwe hagati y'amashyaka 5 amashyaka FDU inkingi ishyaka RNC ihuriro nyarwanda PS imberakuri PDP imanzi nishaka amahoro ndabashimiye mwembi mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kubakomeje kutwumva nshimire uyu watwandikiye witwa Justin Nyanshwa wakurikiye ikiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize yagize ati nakurikiranye ikiganiro cyahise kuri radio Ijwi rya Amerika mu gitondo tariki ya 9 y'ukwezi kwa 8 abatumirwa bari umuvugizi wa FDLR hamwe n'umushakashatsi Mashimango Abubakre ubusanzwe wa mu Bufaransa ubu akorera ubushakashatsi muri Centrafrica Justin Nyanshwa yagize ati ndifuza kugira icyo mvuga kuri bimwe mu byavuzwe n'umuvugizi wa FDLR kuko numva bihabanye n'amategeko agenga impunzi yaba amategeko y'igihugu cyazakiriye ndetse n'amasezerano mpuzamahanga areba impunzi yasigwe mu gihe cy'1951 Nyanshwa rero ndagushimiye ibibazo nk'ibi ntibishira uyu munsi ntituvuganye ntituguhaye ijambo ariko tuzakugarukaho mu biganiro byacu bitaha nawe tuguha ijambo gusa muri uyu mwanya turagushimiye cyane dushimiye kandi namwe mwese mwatwumvise mu kiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi